kamera mapapa. Novo zaura mpaka sikia. Novo zdeka kasimo mara nozia yo. Nabazi sereka mubina waikambazia yo. Enjoy life. This life eta be mistake iwe kuzarwa. It's no lie. Nyumiru wangu kola uholi kutalinda ulaya. Nyumiru wani changa, no changa
Stress is a ganyire.
Nyumiru wani changa, ni changa.
Ama banja tingawa.
Nyumiru wani changa, no changa.
Ebizi butu kabisanga ho.
Nyumiru wani changa, ni changa.
Una yaka yewe gonze.
Semere ruati bakugura Bainki bainazo baitu fesi zikeinya. Iwo terumia,
terumia.
Kwata mwaleti Kura ye chukulia. Uranya chukunywa ki. Sende Umakwine titekana. Sende Nakirokinu kuchakara. Sende Umakwine titekana. Sente, takiro kinu kuchakara. Nyumiru ni changa, no changa
Stress is a ganyire.
Nyumiru no changa, ni changa.
Ama banja tigawa.
Nyumiru ni changa, no changa.
Ebizi butu kabisanga ho.
Nyumiru no changa, ni changa.
Una yaka yewe gonze.
Kuzikura nizigenda zikamera mapapa. Uza ura mpaka sikia. Enjoy life. This life it have a mistake. Iwe kuzarwa.